Cyromatic, Dizzy Beats, Zyper, Yegwe mbade nonya, 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 Yegwe. Yesu yegwe muryango zenino kuyingira enjiriyo mukayimba kogera ekigambo kyo mu mutima kye kinsanyusa nali wansi nekinyimusa oli mulungi Yesu otukula ekigambo kyo kiwoma kogoya nali musibe omusaigo negumbekola kusinze misana nekiro kulota wemba mutulo bokoledde bangi tososola mulangi yegwe lwazi erinnya lyo lisinga corona endode oziwonya yegwe mbade nonya 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 yegwe mutazimba nyumba abazimba bazimbira bule kabako wengule nali muchafu anaza ekinsanyusa buli kyenjoya yegwa kirina olubuto lwange lukufu ensawo zange nzijuvu oyogera mpulira nsobola amafuta gajula kidomola omutima wampa mulala yegwa nkulembera kyendaga wabulonca mula 100 degrees Fahrenheit. I was blind, you gave me sight. Omukisa ngulina lwakuba tambulira makubo go ndi muti munimiro yo yegwe mbade nonya 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 yegwe kuzude gwe mbade nonya yegwe.